Caution Jabba Records.
Hear me. Gosh.
Are you lying?
Nimefunga kamba ya mapenzi. Mimi ni kuku mgeni. Kwako sisemi siwezi. Nimeridhia. Hakuwa mbali nawe siwezi. Umenifunga na semi. Hadi kigugumizi shindongea. Kasha. Ndino kudeta chimoko. Usambo ndichikire ndokuda. You are my honey, my one and only. Najuma kachimoko. Najuma kachimoko.